Mbe saya tukola bwati baka abasajja b'otugombolotyo oli wangeri kyataisa balungi abisimbo n'obafajje otyo nabawajjale kawamba ebintu emiyaye kale oli wangeri kyatamanye bateefu onkutulidde n'eggita nsula nkuyimba nze komaani n'ogira okubulwawo sula oli mubbi nnyo omundeke mmulangire bwati tunaayogera ng'abali ebukodomi n'owulira enduulu n'emiranga maama anaabagaga abasikangulamaze laba obwamulekwa ebwefu z'obuganda banangira ttima olutulesa amabuje lufaakuwuza n'abali ebuziizi lulindikula n'abali mbira eyo lwanda sirulya n'abava e bulaya omutemwawenja ne munda z'abakyala nakunyuulayo n'obutonda maama ate takuba miisi n'obujja bugaya kugambye luzibu tulya nalweka n'ebife basanyukirwa lulya lukyema luli mu nguuli gye twekesserereyo luzibu olwekibatamidde kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu njoka getegete sewalume zeruntunuzanga atali musajja atalina gitao njola z'abayimbi ab'omusomba obulize etali siteji abareki n'ababosa nova n'abakadongo kamu n'atugattikati sebo gy'otutwala tetuli butulo emagombe wale tava kalungi nabonna be yatwala mpawalidda balindibulo yetalitawaza eyo mu nzikiza ewatava ddoboozi nange paul gyendaga ewaliyo mu ttambiro lyeyo wawunye ntiisa era yewabuliraano w'omulungi nze ky'oba ondaba mpagitanga yala zino na byonna byenkola tebimpa maanyi banange saayo okufeerika ebibuuzo ate nebyanukula bikingeri ntamiivu ekitawaŋŋanya nanga yali amabanja ebirinjogerwako awatali kuwuuna bwekyo nenewunika nembango mu kyawe ani yali njulira ndiba nziyidde kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda luzigaabane n'abagunya ebitiibwa bannange ne lukkalira lubuukulire ng'omwo bonna b'emibiri egyeyiwaayiwaawo sebo bonna terubatiisa maaso lubaawereba puresha n'alusoyo basindoguma n'olutya lusajja nga luyingirira n'amaka amalungi ne luleka ebifo lukwandifa nduyimba eyo wajjanjabirwe n'ensi yafadda abalala lubazingirako wakeeyo kale nno battima olutwenyaza mu baana nabawojja ofuuka ekyenyinya lwabwotyo leero n'ofa nga oweddemu omuwendo ogatta n'obulumi obw'ekika ekibofu nerugabana emitima egyekinyamya mwattu mu bantu bannaffe betunyumya nabaabo olinaakusanjako awatali kutya namu n'atakubya ngeri ki gy'oleka mu mabuje oluusi omuntu ng'oyo abeera n'ababeeka gw'ababonde bamanga abatali baana bagumba ba mitwe abo bantamanzi abatusuza twaziraana mu miranga abalungi n'ababi bonna abagase nze njagala ndabe ku lulimi lwawalumbe olwo olugattika ebikaawa n'ebiwomu oba mabirizi lwamulyanga yadde alowooza bannimisantamidde munnanga omute yali amanyi okuyimba ate nga nange lunnonya eddoboozi kale ekyembannumiramu byentera okuyimba tulabye n'obulumi obutagenda kugwa chino chitalo nyera chitalo wana batu afazali singa wazawa bada ne batu ulira wefana ne wale mama abalenza baga baby ti wabati abona ne ruba yuza masuti luro ne muyara vya magaga garukonyo urango rusebi nyowa Rwanda sirulia na manyoru zungu Urutaliko musomi na mukafiri Eze nyanja lwazi mamu ukejeru Na yate enza wera mugiriki Chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo, chitalo wana batu Chitalo nyo,
chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo, chitalo wana batu Chitalo nyo,
chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo, chitalo nyo, chitalo wana batu Chitalo nyo
Laba yo wama wefu zaba tefu Eke ngera sisa usoro yu Ateno twege ya tuliku mabali yao Bakawa nene nze mutio kubasa Nyazala wange yesi nga msonywa Panda nganzali romu kumakumuruki Owae mpolu kuli nywe na wekwe Aba uza chichagu nywe ngeriyo Kacholo nye peteroli za talimotoka Owa mmaruka imbaba yuombisi Nze siu wanga kukupa kunde kwa uneda Uwea nenye nyarango vange uweka Mwenge kwe kutuka wafemi kutuko Uwa kwe kusiri mburo uva kumabiri Ye kwa tanyoli focha kubuza Lekano vajeba kubo kubuku Uwe kwa manye kututude mkirasi Jizizi nuzafuka mikubuku Ini nsuku jamu kalenta itesala Zendeka ni mima lulizi ganta mendi Lunaruya nobu kazo butana haba masu Kugambia lwa mara kotelwe ganya vichafu Chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo, chitalo wana batu Chitalo nyo,
chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo, chitalo nyo, chitalo wana batu Chitalo nyo,
chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo,
chitalo nyo,
chitalo wana batu Chitalo nyo
Wakole ntegeka Weruwa sanga kumakubote wata wawe Ekumbia rutibiza ya barunji Nebabula nye nyaruli unutianga Weraba ina kubwefu zaba sekja wanu Okuita makuonga wata ina maso Urunoto epangide kumbugami Banangu kufurura wa manyuru ganda Mame virunji rutubile sawo rutio Nekari mokama buatio Nilu ingiri na wafumbaba runji Umwaga rwao na seringete waleo Na wajyo sigara kuwase mwandu woti Ofundano waluri na yato waluno Nilu siku urabate so runji Nona bama tembwe gaitinga nao Obubomba na uburu yota tekwe Vierusi vye mayumba gaba saja Nilu walampa ne makerele mbaba ngufu Diguli luzi wale semi tuwe tuwe Chokai mukamo ino usungu Okutulise sangeri tazi wafi Jaja onulia asobia jali Weyani woneleza na kumoku Na ife kankano tulinga buwana Obuta amanya chali wokusoka Singaluli angu za uchandi wade yade Zinange nandi paka siza nengulira Tabaeza alientungwe za barunji mama Jiringa minyoro chabunda mnyoroba Uyotula vinkompe mwatu nulirakati Sebobo nabali bantu bami wendo Habembu teza alizibole kebi sente Basongo lewa waganzi kebi Yene wena oro memicho kukuka Mpao chilichuka koya rapi Mwebasibu tensasi la barwate Mukama wafawa mumeze bambi Atene nsabila nabali kurukusi Dunda bawechi umule chironji Mwembasibu tensasi la barwati Mukama wafawa mumeze bambi Atene nsabila nabali kurukusi Dunda bawechi umule chironji Olusimila mpwaluno nifandu imbanzi
Sigo nyera lukamwe
Olusimila ya mukwalo nonifandu himba nzee.